Material Monster.
No, motolo washa kwako siwezi uzima, sijegesha mikwako ndo mazima. Penzi sio la kitoto, la kiutuzima. Nilichokipenda kwako ni heshima, heshima. Kama vuleta kulinda kwenye mvua, samaki kwenye chambo mesha mvua. Natamba majigambo ni na mali safi. Penzi lako kakibaka mekwa pua, imetuliza rapa sinatua. Ndoa kabla ya mwaka uwe wangu wife. We know my angel honey, only you in my life. We uzikwe na mi na ulivyo mrembo, hafu inazia tadafu yo nipe mami. Umenikili bila naifo, naifo, naifo. Oh, bila naifo, naifo, naifo. Umenikili bila naifo, naifo, naifo. Oh, bila naifo. Mama, yeah, naziona movie tena zisizofanana. Mwenzako itabani ukinipa leo sikumbuki jana. Hivi we ujui mwenzako nakupenda sana sana. Sije kweka kizani baby nikaja kupata lana lana. Vurugu za masidi siku baba ishe kukuacha siwezi. Fitina za makusudi tena zisikutisha. Oh, oh mama, we know my angel honey, only you in my life. We uzikwe na mi na ulivyo mrembo, hafu inazia tadafu yo.